olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
Ua oti le fale pui pui le tangata lea na molia ma whaasalaina ilona fasiotia o se tamatu risi mai Peretania ile lua afe maletasi. Na liputia ile vaaso nei le mali o Bradley John Murdoch ile fale pui pui mai ile kanesa o le faa i. E oti nei Bradley Murdoch ua ono sa fulmale fitu tausanga lona matua ai otuli lona whaasalanga solo atoa ile fale pui pui Darwin ilona fasiotia o Peter Falconio. Lua se fuluma le valu tausanga le matua ili teimi na maliwai. O se tama Peretania na malanga mai malana wotaine mōni tā whaonga i au se taliana i. I se aso le masino yulai lua afe malatasi, na o oile tā whaonga a Peter Falconio malana wotaine o Joanne Lees, o le lata avale o loo alu ile Stewart Highway, ua lata ile aai o Barrow Creek ile Northern Territory. Na taofi mai e Bradley Murdoch, olo o ilana ta avale o se Ute, ma na tū maanga i e Falconio e fesili pe i eise mea o whaale tonu, ai whana inai e Bradley Murdoch mamaliwa i. Ile mōni maua Joanne Lees, na sai saia o ia mawhao o lima i e Bradley, ai na mawhai o na sola malafi i se pupu vau mōle lima i tūlā. O le suasuanga leo leo na taita ia Colleen Quinn, o le Northern Territory Police.
I guess he's got a lot of narcissistic tendencies. He's a very controlling individual. He's very entitled. And, you know, he's got a pretty checkered background.
Colleen Quinn, o nga taita ia le suasuanga leo leo, a le ofisa leo leo le Northern Territory. E lua tausanga le suasuanga leo leo mai wai ile saisaia ma mōlia, o Bradley John Murdoch i le tausanga luafe malatolu. O le luafe malalima na umayei le faaiunga a le faamasinonga e solo atoa i le fale pui pui. Peita ia ui le tele o tau mawhainga e tau anau, Bradley Murdoch e faailo atu le mea olo o yei le tino mali o Peter Falconion, o lea walu i le tu ngamau a na tele i faailo aina mai lava. Olona le faailoa ina o le nofuanga olo o yeile tino maliu o Peter Falconion o se tulanga olo o silio na matua faitio ina e leo leo ile Northern Territory.
His silence has denied the Falconio family the closure they have so long deserved. Our thoughts are with the Falconio family whose grief continues.
Ai ole faaiunga a Murdoch e sao manana e whaavavau le tino maliu o Peter Falconion e leo se tūlanga e maofai Colleen Quinn.
We never thought that Bradley would disclose the whereabouts or give any further information that may assist us. It doesn't really change a great deal. I guess symbolically it's probably significant for the family.
Olo o talitonu leo leo o le tino maliu o Peter Falconio o lo tanu i se nofuanga i le vao Alice Springs ma Broome. Na tā ua Colleen Quinn, paule awa noa o tatoe nei o se tangata, se isi pāngotā ele fale pui pui, po o se isi tangata na whaatua tuaina e Bradley John Murdoch, na ia tauina yeile nofuanga o loo yeile tino maliwa Peter Falconion. Ma ole awa noa le nei, e auma yei lea mōli mau, ona olea uoti Bradley Murdoch. Olo o tū maupea le tauwi e lima se la wafe tā la, mō whaamatalanga e mawai le tino maliu o Peter Falconio.
My reaction is for the family who've lost Peter. Really for Joanne, who's been through a terrible ordeal and had to live through that. And I think, yeah, my emotions are very much with the family. They continue to go through a pretty prolonged agony over the losing their son, their brother. And you can imagine that, yeah, that causes, I guess, a lot of anxiety and grief.
Like, share, mafa'ali sa'u finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.